Mr. Dog Hunter,
exclusive from Afro 5.
We want your maca, yes.
Tade and night at tumubombele uwacha no waila nomba twali sendwa nefyachalo nokula walesa wa milalo pakukwata ifintwilingi tubomfya amaka Yesu. Okay, chinshite titulekele pe abombe mumyeo Yesu pantu hemwine wa maka yonse mumulu napa chalo. Samubumi wesu lelo tula buku tikwa liwa Yesu katula wafise ndo Yesu tozolo wapita mu mafia chive wakukana wakusula wafuirwa wakutanfia lolesha pa musalaba wakwe pantu ukuchula kwakwe Yesu lushoni. Efyo mwalila, efyo mwachula, nefyo mwacheneka mumitima yenu. Lelo aleti fukameni, no kupepa kulinelesa. Landeni kulinelesa, pala mineni kabili. Mwileka, no kupepa, pantu, imu ipepo kehemo. Ine, jaskila, kente muneni pakutimbombe. No kuleta, insansa, umyeoshenu. Mumie oshenu, mumie oshenu.